Johibrania angwen. Koro Nyasaye oseyawo nwa singruok ni wanyalo donjo kama entie mondo waywe kode. Omiyo watang'uru mondo ng'ato kuomwa kik par ni thuolo mar donjo e yweyo no osekadhe. Nikech wach maber oseyalnwa mana kaka noyal ni joma chon. To wach mane giwinjo ne ok okonyogi. Nikech kata ne giwinje gi itgi kamano, to ne ok giyie gi chunygi. To wan mwaseyie koro wadonjo kama Nyasaye nitie mondo waywe kode. Nyasaye wacho e muma niya,
"Mirima ne omaka, mi akwongra ni, ok ginidonj kama antie mondo giywe koda."
Owacho kamano, kata obedo ni tije noserumo, chakre ndalo mane otieko chweyo e piny, mana kaka muma wacho kamoro kuom ndalo mar abiriyo niya,
"Nyasaye noweyo tijene duto, mi oyweyo chieng' mar abiriyo."
To kaka waseneno, muma wacho bende ni,
"Ok ginidonj ngang' kama antie mondo giywe koda."
Mano nyiso malong'o ni nitie jomoko moyienegi donjo kama Nyasaye nitie mondo giywe kode. To kaka joma ne okwongo winjo wach maber ne otamore yie, mi ok odonjo mondo oywe gi Nyasaye, Nyasaye oseketo kinde machielo miluongo ni kawuono. Owuoyo kuome e muma higni mang'eny achien, komiyo Daudi wacho niya,
"Winjuru duond Nyasaye kawuono, kik chunyu dok matek."
Kadine bed ni Joshua semiyogi kar yweyo, to Nyasaye ok nochako wuoyo kuom kinde machielo. Mano nyiso ni yweyo machalo gi yweyo mar chieng' sabato pod nitie ma Nyasaye nyalo yudo. Nimar ka ng'ato odhi yweyo gi Nyasaye to oweyo tichne owuon mi oyweyo, mana kaka Nyasaye bende noweyo tichne moyweyo. Emomiyo waketru chunywa mondo wadonji e yweyo no. Kik watamre yie, kaka jogo notamore, nono to walal. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo, bende obith moloyo ligangla ma dhoge ariyo. Opowo chuny dhano, kendo donjo nyaka iye mogik, kama opogoe paro gi chuny, kod fuoni gi ondhudho. Bende oketo bura ni paro kod dwaro manie chuny ng'ato. Onge gimora mora mochwe, manyalo pondo ni Nyasaye, to gik moko duto elore elela ni jal manyaka wanyis gik mwasetimo. Emomiyo koro wamakru yie ma waholo matek, nikech wan gi jadolo maduong' nosedhi nyaka e nyim Nyasaye. En Yesu Wuod Nyasaye. Wan gi jadolo maduong' manyalo kecho nyawa nikech noteme e yore duto ma wan bende itemowae, to ne ok otimo richo. Emomiyo wasuduru gi chir e nyim kom Nyasachwa mang'won, mondo okechwa kendo okonywa kuom ng'wonone e kinde ma wadwaro e kony.